mbofa feele yewtere mbiyan suka be lulire acteurs des jeunes gonde mudun no mbiyan ngoroni on gabali hala woni mamadou sama seko oumar way gallo mbiyan jawno fere anyalle jom
mede seli basu foda sembe seko
jonsu de suka be
alhamdulillah
ay ko jondam le mbiyan mbasuma handina
ay waso watti junga yade mbaso sembe kabaru jidi anni sembe seko holitinde e jara nokku nodde te do kuciala fedde suka be jokol wonde tonde ti alaaji mawdan gonte ma tete hakkunde mabbe yewtere meden noddete mini magne ngara halde sobami fa suka be roobe ben jishi dum woni alaadaaji mabbe wobbe do noddiri do tuudi sekiraabe hittinibe atana en hakke ti alaaji be kebata le hen garen timmire no wowirno birki sembe tiandi
Omar wagal en janto kuccala to do rafi kawral da hakkunde men fedde sukaabe CNG
wattu jono tiralaaji mawdi an hakkunobe sabide be bi laami be der do fedde kollan ko jidi tay fe hunde martinaabe do hen kumpa dum woni ko be jabaayi
hulti wiide bureau o fusse mbendo be huncan hora dum no bureau goddo
dum e tawede fu kanko laami der do fedde woddube makko be kay koliti dido halaaji kala didum wana ngonga yo pene baleji crime no fa keben famtar ken Ousmane Niali Bouli nyalaade meden to kuccala to ko hebini en do hen
e wi murtube hawtube horebe bureau daande ana bama dabereji tawe landaaki heddibe kambe jaati be kolliti wiide horeejo o ana woni e sariya ka hebbe wombe bureau o ana cali golleji do gollata intatata ko e mubben jaati e lay bureau o Abdoulaye Lansini Traoré woni secrétaire général conseil local jeunesse Koutiala
la problématique qui se pose aujourd'hui
ti dalama min godi e mudun joni o ana way hono yimbe didon la yimbe taton kany e mabbe bureau o so nani jamba ben don yimbe to menen ka safare ko min jii hande bureau o fu nodde o hele tan
a travers ce bureau
horeejo bureau o e be hawti daande be jiddidi halaji ka fu e tawede e be darta e salinibe be ngara be kaltida e darta hono be kibinirta ti ala cendudobe o jogala Mamoutou Djire on jokko hore arande conseil local jeunesse Koutiala
ya de test
fa biro ngaji li yidi pousse seriya wol chapande jiddi e joyi chapande jiddi e jeegon chapande jiddi e jiddi wi kongere o kany wayo fusu din don biro ngaji nena ko min dardi be de be ngara min fu min joddo min keba hen safare min kino golle amen
pour trouver la solution
joda halaji an gondi e wadede yalla ti ala gonda hakkuma an hebene jogala
Umar wagol en biyan meman hala joni cigarette lili do electronique
a wo fay fe o do cigarette mo taba wattake mudu na goddi anton gattitedi e kurangaje ko nande mudu so pofa be jalkina churki dogotore en be kolliti wiidi no way wad tiidalaji kewdi fewde e sukabe jarobe be ido tiidalaji anayri bangal hono hebude nyawuji le buuce kanya fa nyawuji nangoji berde mabbe kanya ko nande mudu be kolliti de robe le jarobe be dum way wad tiidalaji modi fewde mudu so bami fa chuwike kedde mo konko docteur Tilly Lukman kolole su doktoro do medina kuro do ko sifido hen
wana cigarette courant o wana andal o ko moddani cellal wala e majjidi fu sedan tan amadata sonata ba hedduraki buuti fu e hakille ma tawete mila cigarette courant o ana santi ko santi ne wala hin sabi kanko dum churki ana yalta e makko ne churki ne wana le buuti haani wadede buuti ga hendu handi wana don e don matata de hibbata dubi sedda fu sa yottiki doktoro ya ewi terde mada atama an kay buuti ma futti nen no bonanda majjum ana tanni sanne
en jahanna yewtere meden mini magga Umar wegolo hande kay mbiyan meme man hala mbiyan tuniji mbiyan surba be mbiyan ko nande mu
non wori sembe seku so dum hala ma be acca haddi hedi be wattu jono sabide ko hebe do sukabe do be farde mu de nadde dewulna farde mu de hebude sukabe keban dido tidalaji mawdi yogab anton bamam poddel wobbe anton do nawtiro hono cawro balle be wonbe leedi meden di fa keban famtar kedde Ablaye Kassé kanye e Ali Cissé ko pewni en do hen
j'ai commencé à
mi ile dubi sappo en tati poddum yide al ada am ille nyande mudum fa hande lewru fu mi yiyan redu nawru mawdu mata meso mi yihi iyan demod on o kay won defno kan safare balebe hokka kam yara mi medal yara dogotoro kay sababu majju ledde balebe de ni mbomi unne wala fu ko nafi kan sabina wala o timmali
hadizatu ture ono dirte kanko kay honoro mako fahi fu ana tampere de be kalta sabi ko sara mabbe salto sawruje nawala ngondo e mabbe wakati so be ngoy tundi du e tawede mudum fu yoga yimbe andan be kabaruji bili de fina tawa ka fu ana dalo wiide nawala o ana wawi waddude sukabe rawbe kutteje mawde de challal mabbe rose kebe andan do fina tawa kala o hakkune yimbe le kurtibe
oui le plus souvent
sukade be fu mato nawala mawdo sanne sanne so yi alade mudum eden kula sawrude sabe en biyan idum sabe en binadum hebude redu nen no wayde sawrude dum do ne ana fandina fey geyi bibbe joom ana hada dum hebude sukabe ana sabe en binadum heddade en nawala mudum odu hande hande neddo mo yida bamude redu safare an buti ko hatta dum nan wala fu ko hatta en sawrude ben don suka
je passe way les règles douloureuses
yimbe la andan be kabaruji bili de challal ka holiti wiide wala fu kuteje bilidi e bamugol safaje mawde sakade na wala nga bamde mudum no boyiri kana dogi kutteje no holitiri wide docteur Traoulé le sud docteur Ponge
prend les médicaments
wude bamude safare du ana jogi tidal sabi sa woyi humude ko matuda fa bama lato fala da matudo jum wala fu bawda munyude kasi nawal o do yottaki fu bama sabi dun lati ke humude ne bawda
ko dun tawa fu yimbe la andan be kabaroji bilide challal kana dalo suka be rewbe fatibe bama na hor mabbe ledde de
jono fere hande meman na hala debbo mo mi golla mudum yu hawruntinde manaji yalla ben fewnude kulentereji ben imba wottere le sudu
non wori o do suka debbo mo noddire elen argidam o mo leedi meden de holitan wede kudde kewde butlaaji ni kani e manaji do hawrinta so kanko do mudintina dum Hamsetu Touré yehi yidiye makko kebben ko sifi do hen
e juude kanko elen waiti de manaji di ana edati pabotoji haybude hawalu
partout où on va de jaruda fu manaji kanjine idi bonani leedi sanne kanya awwalu fufti baman dum don manaji mo wayltadi mo wadadi kulle lobbe sanne ngardude bawde wadede le ciudi
decoration
golle o ana jogi tidalaji ngadum e tawede mudum fu dum wana ko wal chalde mako
même si on fait
malinki ni ko woyi face ko ngatta ko ana ngardi ana lebi abada yida nukuji goddi di tun yarto so sodo ya non lay on don golle tampere mako na mawni sanne tidalaji kaaki gollirde ane amen e nokkudum min gollata du min gala
o do suka debbo ngardino nokkule ana narda jamarnde fu nangira sobe wayta gol wakati kala do
war way golo jawno fere tarike ma hande en jahanto kuccalato
lami do ton tubal mabbe gal arande be kuliti wide o do gorko lami gal do tubal bamde 1903 fa yotti 1904 yodon kulbal yon kobe no caggal mudu wiama watara be do kokka tubal gongal tongal
den no yalani bedor famu kanko cianje kulbal yo yo jangino ngondo foftere e gando duka dun kabaru fina tawa galure kuccala kedana ko hanni ben nelado amen tukkuccal ton Ousmane Niali Buri
les résidents ardibe jodal le gendindi yo kulbali kobe watara en yuri ko duwar gendindi ditendu kon warde kuccala kulbali kobe e wataran kobe jodde ko ana dewruno sanne ba de farancin kobe ngari kumanda mobbe anandejo gaddo kuccala do kanyun nomi zanga wadde dum amiri nyande ogul tajino hakkunde zanga e farancin kobe be welayde be nangi zanga be nabbe duddo dum kaso segul taggal mu be dokki laamu o watarankobe kedde laamu o famali banti hore mum
en jaha yotere meden haru sembe caldi jawno fere mbiyen championnat le mbiyen kabar bolonto segutone ko wiyata top 6 fuddi ciakede yontere jabbina dalle ngalluro de denno won jawbu je ngoni tutano
AFC Medine wiama tappi fa dati CF bugoni be ngatti ben baddi sappo go ben fe keba baddel gotel FC Balanza du wiama fi'i falima watti dum en 1-0 FKAS Falayke du hulita wede fi'i Salamani be ngadi ben 1-0
dido indeji di yafade
yafa fi sabi de dum wana club ngaji mawdi sabi ko tawe ene andi
yo ja bangal ñaloma dido bo ne ko wuntun
be collectivité gubal ngal noddita AFC Medine Hawi AS Kalake 1-0 CF Bugoni du hawama holita wede Falima FC Balanza kanyu watti be ton baddi jenaaya
to kayto no min wiila bideto dun ñaloma jeno berde coupe lolido amitié ben fudan ala hande go lewru outitan 2021
dum fudan hakkunde feddinde noddita Modine Kane kanyu e feddinde noddita Ben Kame dum wadan le terremo noddita jamu politan wiedu ko yata gelle capantati kani hawrude le goldo figol bolobe pecchama le gube jettinombe kolitiri wiide sembe seko
dum tumita yawtere meden na hande mor way golu
a wo fay feno birtina wakkati furno so boggo weli tan dum yoni bilede secret min jootoon kala do bawdo to le malifo e mangal modu fadi jeefe no konna andir do no do e ser yawtere meden no dettel tous so grande ana wara